lead on.
Yeah, fire, fire.
Country.
No more hunger, why you fire, man?
Kerezwa nkuta zakura rubanda bakunaga hita karurema kurwana
ho sinzi mpamva babana babantu badashima no kutagira ngo bakore ku mukimba
ikora byinshi kugira nyoni nyinshi
gahombira niba uwo mwuka uhumeka uhupesa
mama ye byinshi wandinze kenshi Jehova ni wowe murinzi vayo vayo dushimane
shukran mana wowe wagize fireman uzahava nkomukaho kumenya ibyawe
asante baba one more time I say hey one one more time dashima tonight. Dashima, dashima, tonight. Dashimira, tonight. Dasenga, dashima, one more time. Nachambaye, rurema na hatambaye. Aha, dashima, rurema. Dasenga, dashimira, tonight.
Fire, fire.